dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi. Dusangira ijambo yacu ya none iribanda ku kibazo cy'imiyoborere mu Rwanda ikigaragara mu ruhuri rw'ibibazo. Imiyoborere ishobora gufatwa nk'umusingi w'iterambere ry'igihugu n'abagituye iyo yagenze neza. Ku rundi ruhande ishobora no gusubiza inyuma iryo terambere igihe yaramuka itagenze neza. Imyaka ibaye myinshi mu Rwanda humvikana ikibazo cy'imiyoborere, aho abategetsi bamwe bihunze inshingano ubundi bagatanga serivisi zitanoze kubo bashinzwe. By'umwihariko dusangira ijambo yacu iribanda ku mbwirwaruhame y'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugeza ku bandi bategetsi mu mpera z'ukwa gatatu uyu mwaka. Abo bategetsi barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari basaga ibihumbi bibiri mu gihugu hose bari basoje ingando inkumba mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Aba bahawe izina rya Rushingwangerero. Ijambo umukuru w'u Rwanda yabagejejeho ahanini ryibanze ku kongera kwibutsa ko bagomba kwita ku nshingano zabo mu nyungu za rubanda. Abayobora utugari ijambo rya Bwana Kagame ryari rigamije guha ubutumwa gusa, ahubwo byumvikana ko ari abategetsi muri rusange, kuko hari aho avuga ko hamwe muri za ministeri abategetsi bakuru batumvikana bagakorana batavugana ngo basenyere umugozi umwe bikazagira ingaruka ku baturage. Muri iki kiganiro turabasubiriramo amwe mu magambo ya Perezida Kagame. Turumva kandi icyo batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bavuga kuri iyi ngingo y'imiyoborere. Perezida Kagame avuga ko idahwitse, twumve n'abasesenguzi mu bya politiki uko babona iyi ngingo. Ntitwibagirwa na bamwe mu bagenewe ubwo butumwa. Ikaze mu kiganiro. Aha Perezida Kagame yumvikanishaga ko hari byinshi bidakwiye byagombye guhinduka.
Ariko hari ikindi nkeka, ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye. Ubundi nari nzi ko abanyarwanda banga umugayo, abanyarwanda ba ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu baraho batagira innocence. No, batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka, ndacyanze. Ibintu biraho bihora bimeze nk'iki mbese cyondo biraho bifobagana bitagiramo akantu gakomeye wumva wa muri aho icyo mbivugira. Hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho kiki. Abanyarwanda muri aho ni ibibi. Kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa ubaho kuri umuto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko. Ubu ni uko bimeze muri ibi bintu biraho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bitabe bikaba ibintu bijyana ni amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano bayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Muri abantu wakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntagihagurukamo kikababara kikagira agahinda ukibera mu cyondo, nuko mumeze.
Imbona nkubone Perezida Kagame ntabura guhata ibibazo by'umusubirizo abategetsi babatujuje inshingano. Aha hari hatahiwe Madamu Solange Mutesi wayoboraga akarere ka Kicukiro na Bwana Pidance Rubingisa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ku ngingo y'imyubakire.
Administrator w'akahe karere ni Kicukiro ni? Umudamu ngomba kuba ari hano. Ari he? Aha. Nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe. Uribuka? Ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba Prime Minister, nari kumwe n'aba Ministers n'abandi, tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara. Nayibuka twari kumwe?
Twari kumwe nyakubahwa Minister.
Waraduherekeje, twari kumwe, ndabyibuka.
Yego ndabyibuka, nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo?
Yego ndabyibuka.
Hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Nabyo urabizi?
Ndabizi nyakubahwa His Excellence.
Aha. Yo rero ntabwo nigeze mbyumva. Ndongera ngira Prime Minister, ngira n'abandi bashinzwe, ngira ngo na Minister of Infrastructure nawe wari uhari. Wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe? Uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka. Abari bahari abo ari bo bose najyanye. Meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe? Hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye ngomba gukorwa byasubiye inyuma. Dushaka ko mubinsobanurira icyabaye. Mpere kuri wowe, wowe uba wicaye ndaza kukubaza.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda.
Nta mbabazi nkeneye gusobanura, wowe nsobanurira ibyo nakubajije.
Mukimara kubitwereka twegereye nyir'uriya mutungo yitwa Yannike dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa
cyageze bite?
Dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye, duti ajya gusaba ikindi ahakiboneye.
Mvuze ngo mwageze mute? Mwaramwegereye?
Twaramuhamagaye.
Oya vuge ibyo wavuze mbere.
Twaramuhamagaye.
Baramwegereye? Bagiye barahendahenda, bagiye bomboka, baramwegera.
Twaramuhamagaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye.
Wamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira? Ntabwo byibuka?
Ndabyibuka, mwadusuye ari ku cyumweru, tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye nyuma y'iminsi mike.
Icyangombwa cyararangiye,
cyararengeje igihe.
Ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko
iyo
ntaza ntabwo baba barabimenye.
Nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Ariko imbabazi ni iziki? Njye nta by'imbabazi byihorere, ndashaka kugera ku bikorwa. Mwaramuhamagaye usanga icyangombwa cyararangiye, ubu icyo kibazo ni kimwe.
Tumutegeka ko akivuguruza, akora extension, arabikora, yahise akibona ntabwo byatinze. Nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nacyo
twasabye. Ubu ikibazo cyawe ni iki? Ni iki wowe ufite nk'umuyobozi? Ikibazo cyawe ni iki?
Ikibazo ufite ni uko ntabikurikiranye hakiri kare.
Uba nahari ariko ukorera urahaba ukurikirana ibyaha? Nibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane? Ibyanzinduye bikanzana nkaza no kubikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze, ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa, ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa. kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka ukaba ukiri hari iyo ukiri n'umuyobozi.
Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Imbabazi zirankikize iyo imbabazi usaba ndazivanamo iki ndazikoresha iki urazinsabye ndaziguhaye havuyemo iki haravamo iki haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze ni iki imbabazi zo niko kazi twirirwamo ni imbabazi gusa uba hariya cyangwa uba hanze nawe bamwiye kuri nyiri inzu aba hanze cyangwa
ngiye ntuyemo hariya nyakubahwa ntuye muri Kicukiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika
wowe
yego
nyiri inzu we
uriya mugabo
uriya
mutungo nawe nihaba aba muri Kicukiro
so mukibanira muri Kicukiro gusa ntagira ikintu mukora niyo umuntu yaje akakibereka ntagira igikorwa icyo habereye ni iki se none nk'umuyobozi uhabereye iki
ubu tubagezaho iki kiganiro Solange Umutesi wategekaga Kicukiro yahise yirukanwa mu kazi tumaze kumvira ijambo rya Perezida Kagame twanabajije abo yaribwiraga Bwana Usengimana Kalisa ayobora akagari ka Bibungo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda
nasigaranye ibintu bitatu bikomeye harimo ikijyanye n'igwingira ry'abana aho yatugaragarije ko bibabaje kubona igihugu gitanga ibishoboka byose kugira ngo abana bave mu mirire mibi mu igwingira ariko ntihagire igihinduka ndetse yatugaragarije n'ikibazo cy'abana batishuri atwereka n'uburemere gifite twebwe nk'abarushingwangerero cyangwa se abayobozi b'utugari twari duteraniye mu Ntare Arena twabonye ko bikomeye kandi twahise dufata ingamba zikomeye zo kurandura no guca burundu ikitwa abana batishuri n'imirire mibi aho yagarutse ku kintu kijyanye no kutavugisha ukuri kurebanaho yatugaragarije ko dukwiye gukora ibishoboka byose nubwo twabwira twaba tuzi neza ko adakwiye kubyumva ariko tugomba kumubwira uruhare rwacu rukaba rurangiye ndetse yagarutse ku kintu kijyanye n'isuku aho dutuye aho dukorera mu giturage nacyo kikaba kiri mu bintu twirimbirije imbere twashyize imbere nk'abarushingwangerero bari mu Ntare Arena twasohotse muri icyo kigo cyangwa se aho twari twateraniye twiyemeje kwimakaza isuku ndetse no kwigisha abaturage ibijyanye n'ururimi
yabanenze ku kuba mutavugana muri rusange nk'abayobozi wabona ikosa nturivuge mwa kugira ngo ibintu bibashe kuba byakosoka nkababaza ubundi byapfiraga he
urakoze ikibazo aho byapfiraga yatugaragarije cyangwa se natwe twasuzumye dusanga imikoranire itari myiza aho gukorana n'umukozi mugenzi wawe ntimuhana amakuru duhaye urugero rumwe rwaho mushobora kuba mukora mu biro bimwe umwe akajya mu nama undi atabashije kujyamo aho kugira ngo aguhe amakuru mufatanye gukemura ikibazo cy'uwagiye mu nama bamubwiye yazongera kubibazwa akagaragaza ko icyo gihe ataraha byagaragaye rero ko biteza ikibazo ndetse na gahunda yo gushyirwa mu bikorwa ntishoboke tukaba twarabonye ko bituma imidindire n'imitangire ya serivisi bigaragara ko biteje ikibazo tukaba twarahavuye dufashe ingamba ko aho dukorana mu mirimo yacu ya buri munsi abarushingwangerero cyangwa se abayobozi b'utugari dukwiye kuvugana kuko byagaragaye ko kutavugana kudahana amakuru bituma rimwe na rimwe akazi gapfa ndetse n'umuturage ntahabwe serivisi neza nk'uko umukuru w'igihugu abyifuza
mukomeje gutega amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika turarebera hamwe ingingo y'imiyoborere ikirimo igitotsi mu Rwanda kuri mikoro muracyumva ehwayira ubusa muri iki kiganiro Ijwi rya Amerika yahaye ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ni perezida w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda
urakoze kugira ngo byumvikane neza reka ukangishije muri rusange ya kiriya kiganiro cyose igaragaza ko muri uru Rwanda dufite ikibazo cy'imiyoborere icyo bita accountability. Perezida wa Repubulika akunda kukigarukaho ko abantu babazwa inshingano. Iyo urebye raporo ya Banki y'Isi iyo bavuga ku bijyanye n'imiyoborere yo mu gihugu cyacu, usanga bagaragaza ko ku miyoborere ikintu cyitwa kubazwa inshingano no guhabwa ijambo ku muturage uyoborwa mu bimukorerwa turi hasi dufite amanota make cyane. Iki kibazo giterwa n'iki? Giterwa n'uko tuba dufite ishyaka rimwe rikomeye ryitwa ngo ni moteri, hakaba n'andi ayishamikiyeho. Nta demokarasi dufite mu gihugu cyacu. Abantu bashobora guhanganisha ibitekerezo, abantu bavuga bati bari mu butegetsi bavuga bati nitutareba neza hari amashyaka atari mu butegetsi azaza dukureho kubera ko tutari gukora neza. Ariko kuba dufite ubutegetsi bw'ishyaka rimwe n'andi mashyaka ashamikiyeho basa n'abareba mu cyerekezo kimwe, kuko gupiganisha ibitekerezo byubaka igihugu ntabyo dufite. Ndetse iyo niyo narebye nta nubwo binemerwa hano mu gihugu cyacu, usanga ababitanga natwe tubitanga dufatwa nk'abanzi, ugasanga nyine aricyo bifata. Ingaruka rero z'ibyo bintu kuba dufite abantu batemera ibitekerezo by'abandi ni izi ngizi nyine uzasanga aho gukorera bashyize imbere inyungu zabo bayobora, aho gusanga ikibashishikaje ni ugushimashima no gutimisha rya shyaka rifite imbaraga rya shyaka rivuga ngo ni ryo moteri. Aho rero niho uzasanga imiyoborere nyine ari mibi imeze kuriye, nta n'ugusohora no guhinduka. Kubera nyine hazamo ikibazo cya ruswa, hazamo ikibazo cy'ikimenyane, habazamo n'ikibazo cy'uko abantu baziranye ikene wabo n'ikintu bagira icyo bakora.
Ariko Perezida Kagame arasa naho abatinyi bakababaza ngo ni gute mutavugana na gute ibintu bipfa mureba, niba ari n'iryo shyaka uvuga riri ku butegetsi kukibo ubwabo batavugana badatinyuka umwe ngo abwire mugenzi wati kiriya n'ikintu nk'uko Perezida Kagame abivuga.
No, ntakavugiye nyine igihe aho ubutegetsi bushingiye ari ugushimashima no gushimisha ishyaka riri ku butegetsi, ba bantu bahari ntabwo bazajya hariya umwe ngo abwirinze. Reka nguhe urugero rworoshye cyane. Hari ikintu gisa icyo cyo kuvuga abantu badakorana kubera guhimana, kubera nyine umwe ntabwo ari kureba ngo avuge ati ngiye icyo ndi gukorera ni inyungu z'igihugu, ni igihugu nabo nshinzwe. Warareba akavuga ati hariya hari ishyaka ngomba gushimisha, ngomba ndi bujye nyarukire rusororo mbabwireze uriya muntu ni umwanzi w'igihugu, ndabizi avugana na Ingabire, ndabizi avugana n'ibigarasha biri hanze. Uwo muntu ugasanga icyo kintu nicyo ashyize imbere, kuko icyo kintu cyitwa umwanzi w'igihugu kiri mu bintu cyangiza igihugu gituma adashobora no gukorana. Kuko umwe aravuga ati ntabwo we akorera igihugu, arakora gusa kuvuga ati sinjya ndagatambikana uriya muntu. Twibuka uriya bahoshi bafunze avuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta mwanya wo gukora dufite, twirirwa dusimbuka imitego, twirirwa dutegana kugirwa bategana imitego. Turi muri demokarasi, ntabwo abantu bakirirwa bategana imitego, buri wese yarangiza inshingano ze. Ariko kubera ko habamo ryajwi rya opposition ryo kuvuga riti ibi ntabwo bigenda neza bigomba gukosorwa, mukaba muzi muri ku butegetsi ntabwo mwakirirwa mutegana imitego, ahubwo mwirirwa muvuga muti nitudakosora neza ibintu andi mashyaka atari mu buyobozi uyu munsi ejo aziyamamaze afate ubutegetsi akore neza abaturage bayashime. Ariko kuko bazi ko urubuga bararwihariye bakumiriye n'abandi ntibashobora kujyamo, bituma nyine nta icyo kibazo bo bakirirwa bategana imitego hagati yabo, nta wundi uhari ntarenze rwo ribuzamuke. Iyo umuntu umubwiye ngo uriya muntu n'umwanzi w'igihugu ukajya muri minapeti muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga bikaba gutyo, ukajya muri magere bikaba gutyo, uriya muntu n'umwanzi w'igihugu, gusa serivisi eshatu zinyuranye ziri ahantu hatandukanye, abo bantu nabo bibukira leta yabo bita abanzi b'igihugu, nabo hari uwo bafite icyo bapfa azamushyira kuri leta y'umwanzi w'igihugu. Nuko ibyo bintu bikaba uherekana ugasanga umuntu araha serivisi kwazi doko ibindi bigahagara ngo ntabwo dushobora kubaka u Rwanda rugendera ku mategeko icyo kintu tukicyubakiyeho muri ubwo buryo ntabwo bizakunda.
Ku bwanyu mu mboni y'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, umutegetsi wari wicaye hariya wabwirwaga ariya magambo Perezida Kagame yavugaga byumvikanaga ko anakomeye yagombye kuba yaratahanye iki?
Ntacyo azatahana. Ariya magambo se n'ubwa mbere Perezida Kagame yavuze arabivuga abantu bamwe ndetse akanabirukana tukabibona, kubera ko makosa bakoze bwacya bagahabwa indi myanya ntacyo batahana, kuko bazi ko cya kinyumenyane gituma bahora bizungurukaho. Nuko uyu munsi wenda baramuhagarika igihe gito, hanyuma ejo bazamwira umurava mushyira ahandi, hanyuma bikore gutyo. Ntabwo bishobora guhinduka, ntabwo bishobora guhinduka tudahamye, tutubatse, tukemera kwa amahame ya demokarasi afata imizano mu gihugu cyacu. Ibintu by'ikene wabo na mu myangire n'ikimenyane bikava ko na ruswa bituruka kuri icyo kimenyane n'ikene wabo. Kuko iyo atari adafite umujenerali hejuru umukingiye ikibaba cyangwa n'umuntu wo mu ishyaka umukingiye ikibaba azatanga ruswa bikomereye, hanyuma Dubai yubaka amazu asenyuke. Tubona hariya Perezida wa Repubulika arimo abivuga, ariko ntabwo bizavuza ko buzacya tukunye tukora n'ibindi byakozwe.
Ku bwanyu byagombye kugenda bite?
Ikigomba gukorwa ni uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagombye guha urubuga n'abantu batabona ibizi kimwe nabo tukubaka amahame ya demokarasi agafatimiza hano mu gihugu cyacu tugaranye kubaka igihugu kigenda ku mategeko amategeko hari akubahizwa kandi akaturwa twese abanyarwanda mu buryo bumwe hanyuma icyo gihe abanyarwanda nitureke imbere y'amategeko nta muntu uzatwaza ngo uri umwanzi w'igihugu nta muntu uzitwaza kuvuga ngo ugende ministre wowe uranyunganiye ariko ntabwo ndi buguhamagara ndi bakundi nka pura president wa republika bivugaga kuko wese azaba afite itegeko rimeze nk'imbago rimukingira nuko nta uzapfa kukwirukana gusa ngo kubera kwenda utashimishije ishyaka ahubwo azarevuga ati kubera ko nyirangije inshingano zanjye akakwereka ko arangije inshingano ze ariko uyu munsi umuntu arakubwira ati ariko wambaye kuri ari umwanzi w'igihugu n'uriya nawe buriya n'umwanzi w'igihugu nuko utabizi kuko ibintu bigapfa gutyo kuko ntabwo yubahirizwa amategeko ahubwo hagenda ku bintu bya munyagire bya ruswa by'ikimenyane n'ikene wabo.
Ku musozo w'iki kiganiro nk'uko nari nabibasezeranije Ijwi rya Amerika yababarije abasesenguzi mu bya politiki uko babona ingingo y'imiyoborere mu Rwanda. Bwana Joseph Sebarenzi wahoze ari perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda asigaye ba ku mugabane wa Amerika. Mu kiganiro na mugenzi wanjye Timu Ishimwe yabanje kumubwira uko yakiriye ubutumwa Perezida Kagame yageneye abandi bategetsi.
Ya nabonye muri rusange atari ikiganiro kibi uretse na hari amagambo umwe n'amwe yagiye akoreshwa hariya jambo yavugaga ngo biramubaza kuba umwe mu Banyarwanda ngira ngo icyo bigaragaza ni uko wenda hari iyo umuntu avuga disikuru cyangwa atayiteguye hari igihe ijambo ridatambuka nk'uko yabyifuzaga icyo yashaka kuvuga kirumvikana ariko wenda hari nk'umukuru w'igihugu kuvuga ko bimubabaza ku Munyarwanda ntabwo ari byiza wenda hari ahubwo yakababwiye ati hari amafuti ya naya nimureke turebe uburyo twayakosora kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzabe rutandukanywa rw'ubungubu. Ariko ubundi rero urebye muri rusange ibyo yagayaga abanyarwanda ngira ngo n'abandi bajya babivuga iyo baganira hagati yabo ibintu by'uko abanyarwanda usanga nubwo atari bose ariko hari abantu babeshya ugasanga barabeshyerana ugasanga barasebanya ugasanga ni bari muri bya bindi byanze mukenda muke ugasanga ibyo bakoze hari igihe basondeka bagahakwa ugasanga baragenda bahakirizwa abandi ni ibintu by'amafuti ari nabyo nyine bigenda bikakurusha ku bintu bitaba ahandi nka biriya byabaye mu Rwanda nka jenoside yabaye nta handi bintu nka biriya biba ku bantu baturanye basangiye rero umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri hanze uko zingana ni ibintu by'amafuti bihari tekereza ko nk'abanyarwanda twagombye kumenya ko dufite intenge zitari nkeya kandi ko izo ntenge dukwiriye kuzishakira ibisubizo.
Mwari muvuze ko gukoresha ijambo nka ririya wenda bitari bikwiriye ariko kandi byari na ngombwa umuntu yakumva icyo yashatse kuvuga ariko se mwebwe mwabyakiriye gute?
Umva ntabwo nabitinzeho jyewe ahubwo ikintu natinzeho muri rusange nyine ni iryo jambo wenda yakoresha atagombye gukoresha wenda hari nk'umukuru w'igihugu umuturage usanzwe ashobora kuvuga ibintu nka biriya ariko nk'umukuru w'igihugu yagombye gutanga icyizere ku banyarwanda kubabwira ko nubwo hari ibibazo bikomeye ibi n'ibi ariko twabibonera ibisubizo naho ngaho ahandi ariko ngira ngo muri rusange nta nubwo ari ikintu gishyashya nabonye ahubwo mu biganiro nka biriya hari ukuntu akunze kuvuga ukuri kose nyine cyane cyane ariko icyo ntakunda ni kuriya ushobora guhaguruka umuyobozi uyu n'uyu akasa naho amugaraguje agati ku karubanda nkibaza mbese umugabo nk'uriya bagaraguje agati ku karubanda kuri televiziyo umugore we uri gukurikira ikiganiro abana be bari gukurikira ikiganiro abakozi be muri minisiteri bakurikirana icyo kiganiro buriya barabyakira batese bazongera bamwubahe ugasanga ni ikibazo cyangwa se ukabona nk'umudamu nk'uriya baramuhagurukije yego hari ibintu nyine bitagenze neza ariko baramuhagurukije basa naho bamugaraguje agati ese ubwo umugabo wo ahari koko yumva mbere watese abana babikurikira kuri televiziyo babyakira ku buryo usanga ibintu nka biriya wenda hari byagombye kuba ariko bitari kuri televiziyo bitari ku karubanda kuko abakozi iyo mukorana urabubaha ubaha icyubahiro kibakwiye ukababwiza ukuri ukabacyamura nyine ku mafuti bakora ariko ntibashyirwe ku karubanda tekereza ko n'imitegekere ni nk'ibyo wakwita leadership style ya Kagame uburyo ayobora nibyo bimubereye wenda ni nabyo bituma hari igihe gera akaguma atakagezeho ariko njyewe ku bwanjye kubindeba gutaranga abayobozi ku karubanda numva njyewe ku bwanjye bimbangamiye ashoboye kubihindura byaba ari byiza noneho nacyo yari twavugaga nyine cyo kutavuga ngo biramubabaza kuba ari umwe mu banyarwanda numva ko ubutaha yareba uburyo abigira akunda ariko ntavuge nk'ayo magambo nk'ariyo ariko ibyo ntibikuraho ko abanyarwanda dufite intege zikabije kubeshya kubeshyera abandi gusebanya gusondeka ntukore ibintu ugomba kubikora ugakorera kujijishaho kugira ngo ukore ubikore ku mutimanama wawe ko ibyo ugomba gukora ugomba kubikora kandi ukabikora neza kandi ukabikora mu gihe ibyo ni ibintu tugomba kumenya tukamenya izo nenge tukareba n'ukuntu twazikuraho hari n'ibindi bintu byo kugenda ku kene wabo ugasanga mwene wanyu niwe yakoze amafuti uramuhishira nyamara kandi ayo mafuti afite ingaruka ku nyungu rusange z'abanyarwanda ibyo ni amakosa no kutavuga ukuri ngo uvuge ibintu niba ubyanze mu bwuke ndabyanze niba ubikunze ngo ndabikunze aho ugasanga ushaka kuvuga amagambo anezeza ubwira uzarebe niba ubwira perezida wa repubulika ntabwo ushobora gutinya guha icyo avuga uzarebe abanyarwanda ntabwo ashobora gutinyuka nko kwigaragambya iyo bitababereye kubera ubwoba n'iki cyose ahubwo bakaba bakwemera bakabeshyira abandi bakavuga ibyo batemera kuko abanyarwanda bazi ubwenge ariko bazi ubwenge hari igihe bukoresha mu bintu by'amafuti y'ubucakura bigayitse ibyo rero bakora ibintu kuko bikwiye gukosorwa.
Perezida Kagame mu ijambo rye yatinze cyane ku bayobozi badakorera hamwe ngo buzuze inshingano mu nyungu za rubanda ku bwanyu musanga uko kutavugana kudashyira hamwe bishingiye ku gihe
ntabwo nzi mu Rwanda impamvu nyine batabikora ubundi abantu ntibakora muri minisiteri imwe minisitire na minisitire wundi umwungirije n'abayobozi bandi bagombye kujya hamwe bakaganira ku bibazo byose bagapanga ibyo bagomba gukora byose bakabishyirira hamwe kuba rero batakorera hamwe harimo ikintu cyo gupiganwa ko gushaka ko undi mugenzi wawe mukorana bigaragara ko ari umunyamafuti wenda ejo ukamusimbura ukajya kuregana n'utuntu nk'utwo ariko nabyo biva no mu buyobozi kuko uzarebe hari igihe bashyiraho abayobozi batumvikana kugira ngo bazajye batanga amakuru atandukanye aho kugira ngo bashyiramo bapingane kuko rero ugomba gukosorwa kuri urwego rw'ubuyobozi ugashyiraho abantu wumva koko bashobora gushyira hamwe ugashyiraho minisitire ukamuha n'abantu ubona yisangamo wenda yagize n'uruhare rwo guhitamo nk'umuminisitiri umwungirije cyangwa se niba atari minisitiri umwungirije ariko byibura nk'abayobozi banyu sekiriteri jenerali na sekiriteri jenerali na sekiriteri egizekitifu n'abayobozi banyu ku nzego zo hasi akaba yagize uruhare rwo kubashaka akagira n'uruhare rwo kuba yavuga ati abantu ntibakwiye kuvaho ariko niba abantu mukorana utabafiteho ijambo biranumvikana ko abo bantu bari no hasi yaba hari igihe batazishimira cyangwa ngo bagire tuziyasime kugira ngo mwungurane ibitekerezo mukorere hamwe.
Murebeye iri jambo mu mboni ya politike rivuze iki rishobora kuzana izihe mpinduka muri politike y'igihugu?
Nta mpinduka mbona zindi kubera iri jambo ry'ejo bundi yagize ariko ntekereza ko kuzana abayobozi bose bo mu nzego zo hasi bakicarana na minisitiri w'intebe bakicarana na minisitiri ubakuriye bakicarana na perezida wa repubulika bakungurana ibitekerezo kuko ntekereza ko wenda hari bagize igihe cyo kwicara bakungurana ibitekerezo ntabwo nakurikiye ibyo bakoze byose ariko porinsipe yo kuvuga ngo abayobozi bo mu nzego zo hasi bahure n'abayobozi bo hejuru baganire ibibazo biriho baganire ibyo baragezeho noneho banagire plan bagire bapange ibigomba gukorwa kugira ngo bateze abaturage imbere bumva ko ari igitekerezo cyiza.
Inshuti bakunzi bacu kuri radiyo Ijwi rya Amerika, ikiganiro dusangira ijambo twari twabateguriye tugisoreje aha. Nshimiye buri wese ku musanzu we yagize mu kiganiro ndetse na timu ishimwe twafatanyije kukibagezaho. Abadukurikiye namwe mudahwema kudukurikira ndabashimiye. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwari na Echo Bugira Ubusa. Nahuta
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.